Ntata blavelia, Abraham me vɔsasa, Abraham me vi ŋutsuvi Isaka trɔ zu ɖekadzɛvi yi gbatsi ɖe dzi, yi Mawu do Abraham kpɔ yi gblɔ nɛ be, tsɔ viwo akogovia, yi nàtsɔ sa vɔnu. Abraham ka ɖe Mawu dzi yi yi ɖo toe. Anya nyuie ɖe be Mawu la gbate ŋu trɔ gbɔ agbe Isak. Ke yi Abraham dza wu Isaka, Mawu ƒo nu nɛ. Abraham megba wu ŋutsuvia o. Fifi menya be etsɔ teƒe gba tɔnu le ʋua gbe me. Be ye tsɔ viwo akogovia be yeatsɔ sa vɔnu. Fifi kpɔ agbo aɖe le avea me. Le via teƒea ewu agboa ne Mawu.